kabadahi swadinahaw layriki dabolo wadahame afkabadahi swadinahaw layriki dabolo wadahame dabay shudul kay ka dusha darur tahir kan dadise tatkana dabar ki suwadi ragana dumar ka dukson waho hadani dadab ganin dabay shadaye dabay shudul kay ka dusha darur tahir kan dadise tatkana dabar ki suwadi ragana dumar ka dukson waho hadane darab garin dabay shadaye adigu diidane hada dahabo qalbiga dajiso hinda hadeeqde adigu diidane hada dahabo qalbiga dajiso hinda hadeeqde sidii dayax soo baxatahay nafaasha qudago ku daydaysa dawadu tahay dabiimka calo aligu diidane hada dahabo qalbiga dajiso hinda hadeeqdo adigu diidane hada dahabo qalbiga dajiso hinda hadeeqde sidii dayax soo baxatahay nafaasha qudago ku daydaysa dabiibu tahay dawayga calo qoraxda ilay sudirta haduu dibadana waxba dalay diyaha qoraxda ilay sudirta haduu dibadana waxba dalay intana dabkun baab islayn kara hadaanu diyaar indaan makare dareen aqligiga warka u dira hadduu damqadana waxba daare dokhiya cashaaqa istaadashay intaana dabkun baab islayn kara hadaanu diyaar indaan makare dareen aqligiga warka u dira hadduu damqadana waxba daare tokhi cashaaqa istaadashay adigu diidane hada dahabo qalbiga dajiso hinda hadeeqde adigu diidane hada dahabo qalbiga dajiso hinda hadeeqde sidii dayax soo baxatahay nafaasha qudago ku daydaysa dawadu tahay dabiibka calo adigu diidane hada dahabo qalbiga dajiso hinda hadeeqdo adigu diidane hada dahabo qalbiga dajiso hinda hadeeqde sidii dayax soo baxatahay nafaasha qudago ku daydaysa dabiibu tahay dawayga calo adigu diidan iyada dahwo qalbiga dajiso indhaha deeqde adigu diidan iyada dahwo qalbiga dajiso indhaha deeqde sidii day xusub tahay dafca shaqo dago ku daydaysa dawad u tahay dabiilka calo dawad u tahay dabiilka calo dawad u tahay dabiilka calo.